wewe biwa kama kawa kama dawa blite mfarume wewe nauza mchicha mie karanga mie boda boda mie najitanga nipeleke mikoba ayawe nauza miogo mie sambusa mie mamarishe mie najitanga nipeleke mikoba oh. Na watoto nasomesha na kibado kuchanikae mimi na watoto nasomesha oh. Na kibado kuchanikae mama nanzaje kuacha biko 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 hema ni jana na mwana soma nanzaje kuacha biko wana soma shule za gharama nanzaje kuacha biko pambana na chande nanzaje kuacha biko nanzaje kuacha biko nanzaje kuacha biko wanangu wamepika mbata nanzaje kuacha biko yeah 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 oh ai 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 nanzaje kuacha mikopo tamani nanzaje kuacha vikomba na mongo
wicha gogo tuzibora wapa wewe nabeba zege mie auza siso mie naokota chupa mie najitanga nipeleke vikomba nauza nugu ya kuku mie supu ya utumbo mie mkaa mie najitanga nipeleke vikomba
Ni sharipa sale bidola ni shakata na hizo kodi ni sharipa sale bidola ni shakata jamani nanzaje kuacha biko
nanzaje kuacha biko
nanzaje kuacha biko
nanzaje kuacha biko
hema ni jana na mwana soma
nanzaje kuacha biko
wana soma shule za gharama
nanzaje kuacha biko
pambana na chande
nanzaje kuacha biko
nanzaje kuacha biko
nanzaje kuacha biko
wanangu wamefika mbali
nanzaje kuacha biko
yeah 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 oh ai 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 nanzaje kuacha mikopo tamani nanzaje kuacha mikoba na
mungu wewe producer shampa naonekana wewe tumidole wa biashara wewe piga kazi kazi usichague kazi gege kazi boda boda kazi jamani kazi kazi usizalau kazi daladala kazi wewe wanacheka 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 cheza sembene wewe wewe with Bosman Kong Zaramo Dubai wasi punga nasi sikia muziki.